Blog Talk Radio.
Be muko kumana bishimye cyane byagenze gute ubanze bati akantu se gusa da
papa namenye ko muri ibigarashe
ego rubuga ruteta bizi cyanora abantu baguje byakaba ariko sakanye ibi ni ibiki bitashye muri runo rugo uranze tubarane sha
oya oya nukuri ni mumbare sinzongera kwibeshya ahubwo muri ibiro
ego ko Mbeba vjei mwabyaye mbeba vjei bahetse kendo umwe ibisere cyo muvuyemo koko
nyamange ndarengana nase ko ari pereza Kagame wabitubwiye
wa mwana we ubwo ntubishira pereza Kagame none se pereza wa Repubulika yahindutse pereza wishira hamwe ry'abashumba bo kuri saruheshi
oya rwose pereza Kagame ubwe ni wabyivugiye kandi n'abantu bose babikomeye amashyi naye mpamvu naye se ko ari byiza
bagabo babishinga ntabwo numva ukuntu perezida yatinywa kujya imbere y'abana ngo asuke ibitutsi nk'ibyo ariko si ibi bintu n'ibiki aka ni agahoma perezida w'igihugu akaba n'umubyeyi
yewe nawe uratangazwa n'ubusa ejo bundi niyoroka ntiyikubise agasiga abandi bayobozi mu nama none se ntiyanze kwitabira inama yari yatumijwe na perezida Museveni ku bibazo bya Congo agahitamo kwigira mu muganda i Masaka agashya noneho kaje yanze se kwakira intumwa z'Ubufaransa Ubwongereza zaziyowe n'Umunyamerika ariko papa Kabebe nawe nimumureke buriya yihesheje agaciro
ariko nanjye nimundeke mundorere harya wihesha agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo
ahubwo winyukije umwana twigana uhora arata ubwenge bwe maze ku minsi y'izamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye ma iyo ndwara niyihera
yewe wayita ubwoba
ariko mwa bantu mwe ntimugatike mubikomeye
erega babivuze kuri ngo mwere uturutse ubukuru bucyakwiriye hose kandi ngo nanone wibahetse ababwiriza wo mu mugongo
n'umunyarwanda ati mwene nkoro nkagira inkomoko kandi ngo inyana ni ya mweru
inyana ni ya mweru mwababyeyi mwe uko muturera niko tuzakura
Yeah.
les étangs de Malawi, la nuit résonne comme un signal. C'est pour une fille de Nairobi qu'un tambour joue au Sénégal. Et de Saint-Louis à Yaoundé, des lacs salés au vieux Kenya. C'est tout un peuple qui va danser comme s'il allait mourir de joie. Afrique a lieu, tes masques de bois n'ont plus dans le...
Radita Huka, ijwi ry'Urunyarwanda, ivugira Washington DC muri Amerika. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mutwihanganire ikiganiro twari twateguye cy'amasaha 3 ariko cyari kirangiye Bwana Nyamwasa adatanze conclusion ndetse ngo nabasezereho. Bwana Nyamwasa, uranyumva?
Ndakumva Serge.
Utwihanganire amasaha twari twiyemeje gukora uyu munsi ya aradushiranye ariko ndagira ngo ugaruke mu kiganiro tugerageze gusubiza bira bibazo barubaje babazaga ndetse dufate na conclusion y'uyu mugoroba ku buryo wenda bishoboka tuzakwitabaza mu biganiro byacu bitaha.
Murakoze Serge. Ndibwira ko ibyo ari byose ndo twagira ngenda hari igihe cyari cyo cyose aho wanshakira mwambwira nkaza kugira ngo noneho n'abanyarwanda yenda ibibazo byabo tutasubije tuzashaka umwanya tubisubize. Ariko yenda narangiza ku cyero mu gihe cy'Abanyamurenge. Nashaka kubwira ko Abanyamurenge ziriya ntambara nta nyungu babikuyemo ibyago n'ikimenyimenyi n'uko igihe cyageze ahubwo na Leta y'u Rwanda ikarwana n'Abanyamurenge mu mwaka w'2023 u Rwanda rwari mu ntambara n'Abanyamurenge n'umuntu witwa Patrick Masunzu. N'ubu ngubu numva ko ari wowe bashaka kuzakoresha kugira ngo ajye kurwana n'ibintu bya M23. Ikibazo rero aho kiri ni uko igihe abantu babonye ko intambara barimwo ntacyo zibamariye bahitamo kwitandukanya nabo. Abanyamurenge rero muri rusange iyo bibera hariya bitandukanyije nabyo kandi bibwira ko ariko bizakomeza kumera kandi bitanatanze n'abanyejomba n'abanyamasisi buriya nabo bazitandukanya nabyo. Kuko ndibwira ko nabo bareba bakabona abana babo bamaze kubigwamo bakabona imitungo yabo imaze gutakarira hariya bakabona inzangano zimaze kubivuga hagati yabo n'abanyekongo bagenzi babo. Ibi byose rero ndibwira ko benshi muri bo bamaze kubibona kandi n'abari abana yenda bagishikishwa n'udufaranga no kubabeza ko bazabaha imyanya n'amagradi bazi neza ko n'ababanjirije ntacyo byabamariye narya ntibaze bazabireka. Nkumva rero nshaka kugira ngo yenda mbwire Gasana ko mu by'ukuri nta ntambara n'imwe yari iturutse hanze ije ikugarura igihugu muri buriya buryo. Ubu noneho abari mu kangaratete bazumve bo ko biriya bibazo byafitiye akamaro ibyo aribyo byose buriya igihe kizagira bazabyanga kandi ababakoresha kiriya kibazo bazagaragara. Serge rero nkanashaka kugira ngo mushimire n'Abanyarwanda bose bafashe umwanya kugira ngo batwumve. Wowe kuri radio ubuhari buri gihe, njyewe ntabwo nzajya mbura amasaha yenda angahe mu cyumweru. Uko uzabifata igihe icyo ari cyo cyose uzampamagare, ibyo tutavuze uyu munsi tuzabyongereho kugira ngo nibura n'Abanyarwanda bumve ikiganiro twagize uyu munsi ibyo bazatubaza ubutaha yenda bizaba bishingiye ku byo twaganiriye nabo uyu munsi. Nkashaka kugira ngo mbonere umwanya wo kugushimira no gushimira n'abandi bose babigizemo uruhare kugira ngo ikiganiro gishobore kugikora. Ndagushimiye.
Nanjye ndagushimiye Jenerali Kayumba ku by'umwihariko kuko ikiganiro kizi igihe nyacyo ubwo Abanyarwanda bibazaga byinshi ku gihugu cy'u Rwanda kandi nzi neza ko twagerageje kwifatanya n'Abanyarwanda ibibazo byari ibyanyu. Ndashimira cyane cyane abanyamakuru bari mu buhungiro, ndashimira Abanyarwanda bari ku mbuga za internet badahwema kuvuga ibyo batekereza. Ndavuga rero ntagari uruhare rwanjye, ntagari uruhare rwawe, ni uruhare rwa buri munyarwanda gutanga ibitekerezo, mukazana ibyo bitekerezo tukabivugira hamwe nubwo nzi ko bidashobora gushoboka mu munsi umwe kugira ngo leta ya Kigali itege amatwi abanyarwanda ibyo bavuga. Bwana Kayumba, ndagushimira ku by'umwihariko rero mvuga nti igihe abanyarwanda bazakwitabaza, igihe abanyarwanda bazagukenera tuzakwifashisha ugaruke. Ndabizi neza amasaha arakuze, amasaha arakuze aho muri hose hirya no hino, aya ni amasaha kujya kuruhuka. Mwe mwese ibibazo byanyu bitabashije gusubizwa, mwe mwese mwifuza kubaza ikibazo ariko mukaba mutabonye umwanya guhabwa ijambo, ndababwira nti mutwandikire kuri Radio Itahuka, mutwandikire kuri Facebook Ijwi ry'Abanyarwanda, ibibazo byanyu tubikusanye maze duhitemo umunsi ubabereye, duhitemo umunsi ubereje na Nyamwasa aze yifatanye namwe Banyarwanda, Banyarwandakazi. Namwe rero muri Kigali mu Rwanda muvuga ngo muratunenga imikorere yacu ngo tubere gusebya leta, umunsi muzumva mufite icyo mwavuga mu kuvuguruza ibyo tuvuga, uruhare n'urwanyu, uruhare n'urwanyu kugira ngo namwe muze mwifatanye n'abanyarwanda. Iyo muri abanyarwanda barenga 600,000 bari bakurikira Itahuka kuri mugoroba bateze amatwi, ntago ruva ko abanyarwanda bavuze ikindi bajya gukora cyangwa bavuze ibindi bakora kugira ngo batumva ibyo tuganira kuri mugoroba. Barabyumva kuko bifite inyigisho, barabyumva kuko ibyo tuvuga bibera mu gihugu cyacu. Twe twiyemeje kuvuga ukuri nubwo uko kuri kutari ukuri mu byo mwemera, ariko tuzakomeza kubivuga kugeza igihe leta ya Kigali izasubiza amaso inyuma igatega amatwi abandi banyarwanda. Haba ngushimiye Jean Kayumba Nyamwasa, nkwifuriza ijoro ryiza, kandi nkabwira abanyarwanda bose badukurikiye ku murongo wa internet ko ibiganiro bya Itahuka biri bukomeze uyu munsi saa 2 Washington Time. Kubatabashije kumva iki kiganiro mukagira uruhare rwo kugira kucyumva. Bwana Nyamwasa, ijoro ryiza, Imana ibarinde.
Urakoze Serge, kandi Imana ikurinde, kandi igihe cyose aho uzanshakira njye nzahampari kugira ngo nanjye muganda wanjye muto ugereranyije nawe ibyawe byukora, kandi Imana ikurinde usigara amahoro.
Urakoze cyane.
Narabonye ibihenda amaso ngera ndabona n'amakuba, narabonye iby'isi nk'uko bimaze, amasinzi nari mfite ikoziye kwari ukurya kandi nifuza bankunda kubera ndi bitetagu umusurisi n'amagarara nika ndarwara naremba bose baciye banyika na n'umwe nakundisa ijisho abiyitwa kera bagendanye baca barana nk'akanuka karandi nyakamwehe. Yeah,
we'll be right back.
ari babana batashye
be muko kumune bishimye cyane byagenze gute ubanze bati akantu se gusa da
papa namenye ko muri ibigarashi
ego rubuga ruteta bizishanura abantu baguje ibyakabara ariko sakanye ibi ni ibiki bitashye muri runo rugo uranze tubarane sha
oya oya nukuri ni mumbare sinzongera kwibeshya ahubwo muri ibiro
ego ko mbere babyeyi mwabyaye mbere babyeyi bahetse nge ndumiwe ibisa n'ibyo muvuyemo koko
nyamara nge ndarengana nase ko ari Perezida Kagame wabitubwiye
wa mwana we ubwo ntubishyira Perezida Kagame none se Perezida wa Repubulika yahindutse Perezida w'ishyirahamwe ry'abashumba bo kuri Saruheshi
oya rwose Perezida Kagame ubwe ni we wabyivugiye kandi n'abantu bose babikomeye amashyi niyo mpamvu nayezi ko ari byiza
bagabo babishinga ntabwo numva ukuntu Perezida yatinywa kujya imbere y'abana ngo asuke ibitutsi nk'ibyo ariko si ibi bintu n'ibiki aka ni agahoma Perezida w'igihugu akaba n'umubyeyi
yewe nawe uratangazwa n'ubusa ejo bundi New York ntiyikubise agasiga abandi bayobozi mu nama none se ntiyanze kwitabira inama yari yatumijwe na Perezida Museveni ku bibazo bya Congo agahitamo kwigira mu muganda i Masaka agasha noneho kaje ntiyanze se kwakira intumwa z'Ubufaransa Ubwongereza zari ziyobowe n'Umunyamerika ariko papa Kabebe nawe niba umureke buriya yihesheje agaciro
ariko nanjye nimundeke mundorere harya wihesha agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo
ahubwo winyukije umwana twigana uhorora ati ubwenge bwe maze ku minsi y'izamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye ma iyo ndwara niyihera
yewe bayita ubwoba
ariko mwa bantu mwe ntimugaseke mu bikomeye
erega babivuze ukuri ngo mwere uturutse ubukuru bucyakwiriye hose kandi ngo nanone wibahetse ababwiriza wo mu mugongo
n'umunyarwanda ati mwene nkoro nkagira inkomoko kandi ngo inyana ni iyamweru
inyana ni iyamweru mwababyeyi mwe uko muturera niko tuzakura
Ikimbo urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye nifuza gutaha icyama mama bangaguruka mwigereranya
Yeah. abo wisaga ngo nishuti zawe nacho bari bakumariye abo wisaga imiryango yawe nabo bari babuza ubisha tugiye wayizi migo myinshi cyane uti mana nufasha nkarokoka
ibiganiro kuri iyi radio abategereje amasengesho y'uyu munsi kuri iki cyumweru tariki ya 2 z'ukwa 12 2012 harimo kabiri eshatu ndabaramukije nanone mu izina rya Yesu Kristo ikaze muri aya amasengesho tumazemo iminsi ibiri uyu akaba ari wa gatatu ndashimira Imana kuba abo twabanye nabo ndashimira Imana ibyo yadukoreye ndashimira Imana kukomeje kubana natwe no kuduhishurira n'ibindi kubera ko iyo uyegereye ntabwo ujya uvira mwaho reka nsenge Mana ishobora byose yaremye ijuru n'isi Mana watugiriye neza ukatubeshaho ntabwo twari turiho nuko ngo uravuga uti reka ndemo umuntu ntabwo ari umuntu ugeze ashaka ngo abeho nubwo akangata cyane ntabwo azi uko byagenze wowe mu rukundo rwawe n'imbabazi waremye umuntu mu ishusho yawe kugira ngo ase nawe ni wowe mbwira muri aka kanya ngo icyubahiro ni cyawe kandi mu izina rya Yesu Kristo ndi imbere yawe nje muri iryo zina risumba ayandi mazina nje mu maraso ye yameneye ku musaraba i Golgota amaraso y'igiciro cyinshi niyo anyuzaho izaha niyo yezaho izaha buri wese uyizeye buri wese wizeye icyo gitambo uwo ngo niwe wezwa wenyine Mana ndagushimiye rero ku bihe byose bitambutse ndagushimira ibyo dukandagiyemo muri aka kanya reka nkwereke n'ibiri imbere kugira ngo umwuka wawe abane natwe urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsenze amene 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 bene data nanone ikaze ndabakiye cyane abo twabanye cyane abo twabanye kwa kabiri nimugoroba no kwa gatanu nimugoroba twarebeye hamwe ibi bihe ko ari byo kuboroga kandi twaraboroze buri wese aboroga uko ashoboye ntabwo Imana ijya ivuga ngo iragaye ngo kubera ko nguriya ngo yarushije uriya ngo n'uriya ngo aramurusha ngo hanyuma ngo nonoya buri wese akora uko ashobojwe buri wese akora uko imbaraga ze zingana buri wese akora uko bimutunganiye bimushoboke icyangombwa ni ubushake hanyuma agahabwa ubushobozi ndashimira bene neza twafatanyije bakomeze kumbwira impande n'impande kubyo abagiriye umumaro ndashimira n'abangaba batangiye kumenya koko ko ibihe bidasanzwe ntabwo ibihe turimo bidasanzwe n'ibihe by'ibibazo n'ibihe by'akaga n'ibihe by'imiruho n'ibihe by'imibabaro n'ibihe by'ibise nta mikino ihari wirinde nawe wumva gukina wumvaga nawe ubizi ntazuzi amagambo turi busubiremo nariya ari muri Yeremiya ibice 9 uhereye ku 16 hahandi Imana ivuga ngo nibahamagara abagore b'abahanga baze baboroge kandi n'ukuri ngo babahamagare baze batuborogere kandi abo bagore ngo bigishe abakobwa babo kuboroga ndetse n'abaturanyi ngo bigishanye kuganya hanyuma kuwa gatanu twarebeye hamwe ukuntu abibwira ngo ko ngo mu gihugu ngo hari abakiranutsi ngo kubw'ibyo ngo nta gihugu gishobora kuba reka mbahinyuze n'amagambo ari muri Ezekiyeli 14 uhereye ku murongo wa 12 nongere nyasubiremo no kuwa gatanu narayasomye ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu igihugu n'ikinkorera icyaha kigacumura nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima maze nkagiteza inzara nkagitsemba abantu n'amatungo naho cyaba kirimo abo bantu batatu Nowa Danieli na Yobu gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa niko mwami Uwiteka avuga iyo neje igihugu inyamaswa zikacyangiza kigahinduka amatongo inyamaswa ntizikunde ko hari ugicamo naho cyaba kirimo abo bantu batatu niko Uwiteka avuga mwumve arirahiye ko batagira icyo barokora ari abahungu cyangwa ari abakobwa nibo barokoka bonyine ariko igihugu cyaba umusaka niko mwami Uwiteka avuga gatatu cyangwa se icyo gihugu ngiteje inkota nkavuga nti wa nkota we biba mu gihugu kugira ngo nsembemo abantu n'amatungo naho cyaba kirimo abo bantu batatu ndirahiye ko batagira icyo barokora ari abahungu cyangwa abakobwa ubwabo bonyine niwe barokoka cyangwa se aho ni kandi nateze icyorezo muri icyo gihugu nkakibavushirizamo amaraso kubw'umujinya banteye nkagicamo abantu n'amatungo nao noa nadanye na yobu wawa kirimo ndira hiye kwa tajiri cho varokora ari umuhungu cyangwa umukobwa gukiranuka kwabo kwa kizu bwa ubugingo gusa niko Uwiteka avuga. Bene data umva mutega amatwi neza, amatwi yanyu muyatege neza, kandi reka ntangire mbabwira iri jambo rikomeye cyane. Iri jambo reka ngite itangazo kuko nibyo bimenyereye, rigende itangazo rigende rigere kubitwa ko bakorera Imana. Uzi wese ko avuga Yesu Kristo mu kanwa ke, abo ni bo mbwira. Abavugana nabo ibitangazo ribagireho, uwitwa wese ko hari ikintu yaba yaravuganye n'Imana, uwitwa wese ko hari akazi k'Imana yaba yaramushinze gukora, uwo ari we wese, niyumve ibikurikira. Kuva ubu kugeza igihe ntazi. Nimutega amatwi mwumve kandi mubyumvire mwakagira Imana. Kuva aka kanya ndimo kuvuga kugeza igihe ntazi. Sizi niba bizamara amezi abiri cyangwa atatu, sizi niba ari umwaka utaha kwa gatandatu, sizi ni kuba kugeza ari mu kwa karindwi, sizi niba ari kugeza mu kwa munani, sizi niba ari 2013 cyangwa ari 2014. Uwitwa umukozi w'Imana wese w'umunyarwanda w'umurundi w'uwariya mu burasirazuba wumva ikinyarwanda ukivuga akaba azi ko ngo akorera Imana, ahagarike buri butumwa bwose iyo buva bukagera kuva ku itangiriro kugeza ku bizahishuwe, ubutumwa buhagarare, havugwa ikintu kimwe gusa. Birakomeye. Ibindi ndimo kubabwira nanjye ngo ndabasaba, ya ndabinginga, ibi ndimo kubabwira bimeze nka cya gihe niba ari mu kwezi gushize, simbizi niba kugitangira, igihe natumaga ku bategetsi bo mu Rwanda ngo nibatabare, igihe natabazaga ngo nibanure amagufwa bayashingure mu cyubahiro, nuko ajya mu mva. Ni kimwe n'itangazo ndimo guha abitwa ko bakorera Imana, ni kimwe biranganya uburemere. Na chance zo kwemerwa ni nge cyane, impamvu kuko aba bombi benshi babifitemo inyungu. Ndasobanura ibi bikurikira. Itangazo: uwitwa ko akorera Imana w'umunyarwanda n'umurundi, mutega amatwi mwumve. Niba uzumva aya magambo akakujya mu matwi, wowe pasitori, umuhanuzi, mubwiriza butumwa, mwigisha, sinzi n'uwundi nibagiwe, apotre, nibikugera mu nibagiwe n'undi ukomeye, pasitori namuze, iri tangazo nirikugera mu matwi, wumve ngo hagarika gahunda zose, ahubwo yaba wowe, baba buyoboye, abayoboke wita bawe, abakristo wita bawe, murambarare hasi, muboroge mu buzimuru, ntawamenya rahira. Ikigeragezo kibaguyeho ni kimwe rwose no gusaba Leta y'u Rwanda ngo ishingure amagufwa, ni kimwe neza kubwira abitwa ko bayoboye, abitwa ko bakorera Imana ngo bayobo, bafite abayoboke, kubabwira ngo ntazi inyigisho Imana ishaka ko muhitisha kuva ubu kugeza igihe rero ntizavugira ngo nibihagarare mukomeze mutangire ibindi kuko bizaba ari bishya. Ufite amatwi niyumve icyo Umwuka abwira itorero muri aka kanya. Sinzi igihe bizarangirira, mwumve itangazo, uwitwa ko akorera Imana wese nimuve mu manjwe, nimuve mu byo kuvuga ko Petero yari mwene nyina wa Andereya, rwose aramaze, nawe mukuru wa Bosco, nimuve mu byo murimo byo kuza kwigisha ku cyumweru, hanyuma mugasoreza ku bya 10 nabyo muhagarike, dore igihe mwahereye murya muzaka ntacyo mwamaze, none abantu bagiye gushira. Iri tangazo ribagereho, Mana yanjye ishora byose, rigere ku bantu bitwa ngo ko bafite abakristo bisa babo ngo babagere inyuma babumvira cyane, mubabwire muti ahaha ye ndanabemereye mukoresheje izina mubabwire muti wa musazi uri buraya ya noneho yavuze ibintu ese ubu tugemere tubireke sindizi yavuze ngo ntituzongere ngo kubwiriza ngo ijambo ngo isange ngo ra ngo ku cyumweru ra n'indi minsi no gutura bize iyo misoro n'amahoro urayihagarare ntabwo ari igihe cyo gusora ni igihe cyo gusuhererwa ntabwo ari igihe cyo kwaka abantu ibyapfuye bipfuye nabi ni igihe kibi igihe kibi igihe kibi cyane muhagarike iyo mirwe yanyu muhagarike ubwo bwirasi bwanyu bwahagaze imana igiye kubacogoza ntawamenya aho ari muramutse muyumviye uko byagenda mwana we ubu nabyo ntabwo babyumvira kandi dore ubukenya burababungamo niyo mpamvu mwagarutse amajosi mufite n'inda ndende ni ubukenya gusa bubabungamo gusa ukoze isoni gusa akabarori rero ntabwo mbizi mana ndabivuze ntabwo mbizi kubikurikiza akazi kange ariko ndabivuze ngo reka mbisubiremo mana batazaba ngo ntabwo bumvise neza ariko ko bakorera imana b'abanyarwanda intumwa abitwa intumwa n'abazigize byose n'abahanuzi n'ababyigize bose n'abavugabutumwa babyigize bose bavuga n'ibipfuye n'abapasitori babyigize bose n'abigisha babyigize bose n'abandi bigize ibindi ngo bivuga yesu mwese muhagarike mukore ikintu kimwe gusa mutega amatwi mwumve mukore ikintu kimwe musoza hagati n'intembero murambarare hasi muboroge muborogane n'abayoboke banyu baba ari inyuma kandi ntimugire ibyo mubaka ibyo mwabatse byose birabarega imbere y'imana ibyo bigiye kubamara saa kutangazo jahise ndabizi n'ikigeragezo muhawe ikigeragezo gikomeye we muhawe ikigeragezo gikomeye icyaborohera ndabizi neza ko ikigiye kuborohera ari ukuvuga ko navangiwe hanyuma ntimubyiteho kazi yenu reka ngaruke reka ngaruke ku bindi ngaruke ku bantu bakijijwe abantu bakiriye yesu kuri radiyo buri wese wakiriye yesu kristo kuri radiyo n'uwakiriye yesu kristo mbere y'uko iyi radiyo ivuga ubutumwa n'abandi bakiriye yesu ahandi ntazi bari bwumvire itangazo bakaba bari aho gusa muri uwo munyenga w'ibimenyerewe muri ibyo bahombokiyemo by'akamenyero byitwa rutine bakaba bari aho batari babatizwa bumva itangazo cyane cyane rirabwira abayobozi ab'imana ibona nk'abayobozi mugomba kwakizwa mu mazi menshi mvanaho ku gahanga reka mbisubiremo utazabwira umunsi wasakijwe utazabwira imana utazabwira ikizaba kiguhagaze hejuru ngo ntabwo wumvise abakiriye yesu kuri radiyo mbwiriza cyangwa ntabwiriza abakiriye yesu mbere n'abakiriye yesu ahandi mu bindi ok wowe wakijijwe muri make utari wabatizwa urasabwa kubatizwa vuba ihute n'izihiye urimo kuzimya ihute ubatizo mu mazi menshi nk'uwo yesu kirisito umwana wanjye yabatijwe icyo bamushyiraga muri yorodani amaze akamurengera apana wa konsante ntabwo ariwo nzanye sinzanye umubatizo wa konsante no ku gahanga kubera icyubahiro cye n'utuzi duke ntabwo ariwo mvuze mugomba kubatizwa mu mazi menshi impamvu ntabwo mubeze nka cya gisambo cyo ku musaraba cyakijijwe kigahita gipfa naho icyo ngicyo cyagiye muri paradizo kitabatijwe kubera impamvu zumvikana wowe waratijwe ntiwapfa keretse abari bukizwe muri aka kanya bagahita bapfa nta mazi bagiyemo abo bashobora kuzabisobanura ariko abandi no muragomba kubatizwa mwese hari ibintu bishya byagutse
Ntabwo mbishaka
simbi shaka sizaka bintu sobanurira ntabwo shaka ibintu sobanurira ubisa cyangwa amaza gushaka ntazo shaka umusaza uriya mwami agomba kubatizwa mbere yuko ajya mu gihugu agomba kubatizwa mu mazi menshi apana kugahanga ntabwo ari umuyoboke wa Constantine ni umuyoboke wa Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana ibyo waba waramubwiye abamujya mu matwi y'umusaza abantu bakujya mu matwi ubiyame cyane abantu bakujya mu matwi barakubeshya barakujujurije bakubeshya gusa barakubeshya ndamusengera ngo umutima umwuka wera ahamanye n'umwuka we iza agomba gukora by'ukuri maze yima amatwi abamushuka barimo kumudindiza bari kuva no kumutwara iminsi imana yari yaramwongereye kuba oh my Jesus niyo igihugu cy'u Rwanda cyaba kirimo Noa Daniel na Yobu ntacyo byababwiye Uwiteka Nyiringabo yavuga ati Noa Yobu Daniel nimukize ubwanyu bugingo gusa mugende n'imiryango yanyu mwikirire bariya ni mubareke nibarira ati nanjye narise kubaririra ndimo ndanjira abanyururu n'impunzi n'abatishoboye n'abatari bakizwa batari bamenya Yesu maze nanjye abanyamurengo narise kubaririra maze n'igihugu naretse kukiririra ayi nyamara maze n'abari abavuga ngo bibaye najya he naretse kubaririra umuntu wese urimo kuvuga ngo intambara ibaye itabaye ngo najya he umuntu wese urimo kuvuga ariko ngo biriya byose ngo mariya bavuga ngo bitabaye yajya he wa muntu we Imana iragukunda gusa nta kindi nakubwira yes oh yes Imana iragukunda nta kindi mfite cyo kukubwira ashe nkubwire ngo iki gushaka se ko bikugeraho gushaka se ko amasasa akuvugiraho gushaka se ko inkota zigusogota gushaka se byose kubirebesha amaso gushaka se ko abana bawe bagupfira imbere gushaka gushaka kubireba ese nagira ngo ugirene ese gushaka ko indege zikurasaho zikagushwanyaguza ugasigara uhumeka wabaye ibishwangi ese ko ari byo ushaka uragira ngo ugirene bashaka kubireba ariko jyewe nzaba mpari kandi nuzuye kuko narakubwiye aho kugira ngo wumve ahubwo uraminira ngo bitabaye najya nahama ariko wese uzi niho uzabuhari oh I'm so sorry uzaba mpari ariko wese ndizi kuko uri nyanga guhanwa uri nyanga kubwirwa ntabwo mbizi ikikurimo uhagazwamo n'umuzimu uwo muzimu niwo uguhitana abanyururu baranzonze impunzi ziranzonze abantu batari bumva Yesu mu matwi yabo baranzonze abantu amadini yaheranye bakaba bazi ko ari izo ngizo nkuko baremewe kuzajya mu ijuru baranzonze Mwami Imana ndabakweretse bose ntabwo nkwereka abanyamurengwe no ntabwo nkwereka abapinga ntabwo nkwereka ngo bafite amadini yabo ngo bayahagazeho cyane ngo kandi ngo ntacyabatsimburaho muratsimbukana nayo biraje kandi byasohoye bigeze mu madirishya byinjiye imfu zinjire mu madirishya imfu zinjire mu nzugi imfu zageze mu byumba imfu zageze mu mashuri imfu zageze hose ntabwo ari urupfu ni imfu yes icyo nzi cyo abanyarwanda bakunda bababeshya ubu umuntu akababwira ngo ni amahoro mukavuga mutamenta ayo ayo kandi ntabwo nzatuza kubibabwira uyu munsi amahoro yaje nzabibabwira kandi azaba ariyo y'ukuri aturuka kuri Yesu Kristo umwana w'Imana ayo niyo dutegereje ntayo mawe arahishe ubu ngubu arayahishe ategereje kuzayaha abazamwizezwa n'ijambo rye ategereje kuzayaha abazarokoka izorezo z'amahano ategereje kuzayaha abategurira kumukorera nyuma y'ibi nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa nyuma y'ibigiye kuba bigomba kuba byaze 100% bigomba kuba nanjye ntabyo nashakaga ariko nta kundi bimeze ngomba kujya mu bushake bw'Imana niyo wangira uti ngomba kujya mu bushake bw'Imana akanagiramo nubwo byaba ari mu muriro nubwo byabivuga intambara nubwo byabivuga iki ibyo bivuga nibyo njyabyo nibyo njyamo kuko nibyo Imana ibi ishaka la volonté de Dieu the will of God mapenzi ya Bwana ubushake bw'Imana nuko bigenda bite nuko abanyarwanda abarundi abakongo bahanwa nuko bahanwa ibihano bitigeze bahanwa bitigeze bihanwa bazi kugira ngo babere akabarori na nyuma yacyo karindi nuko ya ubwibone bwabo bukubitwa bugahondagurwa bugahinduka amazi aboko yose hutu twatutsi amakara yose mbega binyinyinya abatsindi basore bapfuye nabi ibintu byose abakiga bahinduka bashira abagoyi ibyo byose ibyo bipfuye na byose bigomba guhondwa kandi bikameneka bigahinduka amazi bigahinduka ifu ikizavamo hazavamo umunyarwanda ugororotse umeze neza ubwira Yesu ati karame ati ndi hano ye nanjye ndimo ye abo ariko ubu ntabwo bishoboka ubu ntibishoboka mukiga w'umugore ari ukwe w'umushira ari ukwe nyenduga ari ukwe munyabwana cyangwa ari ukwe abakurikiye bari ukwabo bandi bari ukwabo ubu ngo buri wese bagomba gutegeka ni nakurekeze ubu ngo buri wese ngo aragororotse ngo nawe ngo azi ubwenge ntabwo uzi uri point zero biraje byuririye mu madirishya byanyuze no mu nzugi byanyuze no mu gikari byanyuze no ku nteko zose byanyuze north sud byanyuze east west byanyuze hejuru no hasi na kuzimu izazanira izayo no hejuru haza ibyabo no ku mpande haza ibyabo byaje ntabwo nkubeshya ko niko kuri mumenye mutazavuga ngo ntabwo mwakijwe kubera ko ngo batababwiye no ntabwo uzakivuga hawe ubu Yesu niwe wabwiye Pilato ati ubu njyewe ibindimo njyewe nicyo navukiye hari icyo navukiye nanjye ariyo niyo mpamvu nanyuze mu bitarigeze utigeze unyuramo utazi nuko biba yeye kugira ngo ariyo nzavuga ibi nzakora ibi n'ibyo buri wese afite umurimo we ntabwo ibyo mbishaka kandi ibyanjye ntubyifuze oke urakoze munyarwanda tega amatwi icyakubwira agahinda afite icyakubwira iminsi ukuntu bimeze icyakubwira ubu navuga ngo yiba waruzi ibizonzi iyo wabonaga ibyo mbona yiba wishyurwaga ibyo mishyurirwa buri wese n'akazi ke nuko rero njye nshinzwe kubimenya noneho nkabikubwira noneho ugapinga umva ko uzi gupinga urapinga se uramara amasaha angahe ugipinga urapinga se urapinga iminsi ingahe urapinga abeza angahe ko basakijwe ntabwo uri bupinge urapinga se ute rahira urapinga se ntabwo ndimo kumva forumire wakoresha kugira ngo upinge muri iki gihe uri umunyarwanda n'umurundi we waba urapinga urinde uraba urinde uraba ufite ubwenge bungana iki uraba ufite imbaraga zingana iki kugira ngo upinge se kuko hari igihe uzananye funa nkayifunga ntababwiye ngo uzanye ndaba ndi bizi kandi icyo gihe cyaje cyasohoye mwibarishwa ubusa no nta kintu mugomba kumbaza ndetse niwe wabwira abicishwa fogo cyo ntacyo muzaba mumbaza bya byose bisobanutse kise bya bisobanutse muzamunyibarishwa ubusa muzagubize ejo ejo bundi batizwe murambarare muboroge muhamagara imana tubije ko tubabonye byaha tubije ko twabyije kirimo twabyise tubije ko twabyise tubije ko tubabonye byaha tubije ko twakoze ibyaha ntidushyikira ubwiza bw'imana twese abera de abashobora kujya imbere y'Imana, Imana ikaba yabemera kugira ngo bajye imbere yayo. Ngendi mu bakoze iza ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ngendi ndi mu bavuga ko babeshejweho n'imbabazi z'Imana. Nezwa n'ijambo, nezwa aha, mbabarira Mana, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe nicyo bituma ntashiraho. Niyo mpamvu abo dufatanije umurimo, abo dufatanije kwizera Yesu Kristo, twebwe turavuga ngo turaje mu mbabazi zawe, turaje mu maraso ya Yesu, turaje uwo niwo utuma tubaho, twinjiyemo cyane kugira ngo umwana ushaka tubure kuko yakamejeje arimo arashaka abavugisha ukuri maze abanyabinyoma ubu ngo ntabwo abashaka, ariko ni umugome kuko n'abagiye kubica kugira ngo barimbuke, barimburwe n'inda zabo, barimburwe n'ibyubahiro, dore inda z'amaze abantu, inda, manje ibiryo, manje la nourriture, ibyo byinshi, byarangiza ugashaka ibintu, ugashaka amazu n'utuzu, ibyo narabibabwiye, ugashaka n'imodoka, n'akamodoka, n'agakamyo, n'indi nzu, n'izindi ntebe, n'intebe nyinshi, na salo nyinshi, ugashaka n'ibindi, n'utubati twinshi, byose wamara kubigira, ugashaka n'indege, nawe wamara kuyigira, ugashaka ubwato, nabwo wamara kuyigira, ugashaka kujya mu kwezi, nabwo wamara kugerayo, ukajya gushaka kujya muri Mars, nawe wamara kujyayo, ugashaka kujya mu munuza mu zuba, ugezeyo washya. Hariho ukumva urabishaka kandi ushaka kubiba ibyawe kandi bakaba aribo bavuga wenyine kandi kuri pasiteri ngo ukomeye kandi ko ufite abantu benshi ntacyo umariye wirirwa ubaka imisoro n'amahoro gusa kandi koko ari wowe ngo ubizi cyane ntabyo uzi kandi koko ari wowe ngo mwiza ntabwo uri mwiza n'umwe wenyine ye baba we ibintu byose ngo ni wowe ye iyo myuka rero ibihe bije bigiye kuyikubita kandi niba umunyarwanda atari yumva agiye kumva mana yanjye gihe narumvise numvise kubabara uko bimera, numvise gupfusha uko bimera, numvise ingaruka z'ibyaha uko zimera, numvise ingaruka zose z'ibyabaye numvise uko zimera, mana narumvise nta nyongezo nshaka, mana ndakwisabira amahoro n'umugisha, ndakwisabira ubuntu bwawe n'imbabazi n'izina rya Yesu. Abakeneye inyongezo mugiye kuzibona. Inyongezo y'Imana irindwa mubi, inyongezo y'Imana irindwa mubi, kandi aya masengesho azakomeza. Ushaka wese kurambarara, umuryango urafunguye, ntabwo nzagarara kugeza igihe niba ari umwaka utaha mu kwa kangahe, nta kwezi uvuze utambeshyira, niba ari umwaka utaha mu kwa kangahe, niba ari umwaka ukurikiraho 2014, niba ari ryari, njye ntabwo nzahagarara. Urumva neza, ntabwo nzahagarara. Wacyumvise icyo nacyo? Yesi, ntabwo nzahagarara. Ntabwo nzahagarara, nta n'ibyo ntituma ku bategetsi b'u Rwanda, ntabyo ntibatumaho. I don't care. Icyo baracyumva isikali cyinshi. No. Hari wambwiye ejo bundi anyandikiye ngo akantu arambwira ngo wajyaga ngurira ngo igihugu nguri mu gihugu none ngo wagiye hanze ngo noneho numva ariko ngo ntugire ngo wenda ngo ndabivuga ngo wenda ngo ngize ngo noneho ngo ugeze hanze ngo numva ngo wagiye ngo muri opposition nawe kandi umupfuye nabi nariraga igihugu nyine bakajya bakaryama none ingendo rwandira nkarandira ese ubona yabiretse nze mu gihugu se mparirire hanyuma yo bimara iki byose ni kimwe ko nahaririye se mwigeze muhinduka ko nahaririye se ntimwakomeze kwibana no kwica abantu ko nahaririye se ntimwagiye munyita amazina yose ko nahaririye se byamaze ntimwakomeze gukora shitani no gushaka abapfumu ko nahaririye se byamaze iki mureke ndire n'ahandi barashakaho iki ko nta n'umwe undinda ko nta n'umwe untunze nawe babwiye ntawe ndiwe uwo ndiwe agabanye iposho umemba nawe ayakate undinda nawe agabanya aba escort cyangwa bose abatwari we soni reka bakavuga nta soni mufunge umunwa mufunge njya mufunge murire abagore banyu n'abagore banyu murirane n'abana banyu murire cyangwa imiryango igiye kuzima kuzima imiryango kuzima ya Kinyarwanda umva Kinyarwanda neza mu izina rya Yesu umva imiryango igiye kuzima burundu kubera abanyarwanda n'abarundi banze kumva Imana ibabwira ngo nitugire dutya tubeho ngo tugirire neza nkaho nitugire dutya turanga cyo tuvuga ngo turanze gusa iti na nubu ntabwo mushobora kumva batoya batutsi ntabwo mwumva batoya twe turagororotse twibarebariye dufite n'imisaya tuzira ubwenge cyaba hutu wati reka dako ubundi wavuga iki ko turi benshi ushobora kutubara ntuturangize kandi turimo turaniga cyane nanti sawa wekeye turaje tubirebe turaje tureba abahutu benshi we ukuntu bari busigara ari benshi ayiwe we ariko ko mutazi no kumenya ibintu ko mutazi no mwaboroze nkumva mukaboroga we nicyo kikaba kubo nicyo kigatuma uboroga abatutsi se warabasanzwe ari bacyumvi noneho barasigaye bangahe ayi komani nicyo cyatuma uboroga ayi niwe waravuze ngo wakunze uramenya ibintu nabaye natagisi vuwatiri muri icyo muteye ntabwo mwumva imana ibaburire mu ijuru ntabwo mwumva ko ibintu nabi ntabwo mwumva igihe cyose imana izajya ihagurutsa igihe cyose imana izajya kuvuga ikintu ntabwo imana ikira n'abantu reka imana yakwihanganiye intege nke zawe ariko ntabwo yakwihanganiye agasuzuguro biratandukanye reka dusubiremo imana ishobora kwihanganira intege nke za muntu ariko ntabwo ishobora kwihanganira agasuzuguro no gukora ku cyubahiro cyayo iyo ukoze ku cyubahiro cyayo irakumena ntigikorwaho nicyayo yonyine ni nayo igikwiye yakagihorana udasumbwa yakagihorana iha na Mariya agakiza ikanteturura mu bantu iragahoraho icyubahiro ni icyayo yonyine ntigishaka wicyo ariko ko mutagikwiriye mwebwe Bretzi, 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 bana tubabarire njye ni imbabazi zawe gusa n'ubuntu gusa nta kindi ngira ubureba kandi hari bene data dufatanyije uko nguko tubeshejweho n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe tubeshejweho n'urukundo rwawe nta kindi kandi dushobora kugufasha kibaho habe na kimwe hapana mana we no oya ntabwo byakunda ntabwo bishoboka agasuzuguro karashize agasuzuguro kararangiye dore akadomo kagiyeho dore ushyize akadomo k'agasuzuguro karangiye ariko wakomeje kugenda wigizayo n'amagare yanjye bifite muri uhari wigizayo wigizayo toroga wigizayo turira wigizayo uvuga uti reka nigizayo ahari kanaka yagira hakisubira nko mu Rwanda ujya kuvuga uti ndongeye mbyigijeyo kubera ko hari abari mu Birunga barimo kurira hari abari muri Nyungwe hari abari no mu Mutara hara bandirira batabogamye ku mahutu cyangwa batutsi uko amasengesho ayo hariya nayo ubu ngabo wemwe muyana yazi ngena yazi yo ngena yazi cyane warimo basenga ahubwo batefudereri injira oye pipi waka abandi bati efudereri genda mu izina rya Yesu abandi batinjira pipi waka mu izina rya Yesu abandi batinjira abandi barinjiza abandi bagira ibudayazi ndayazi asengwa ndayazi yasengwaga ndayazi haya ndayazi nigeze kuyabamo ndayazi ngayo ayishe igihugu ngayo amasengesho ayishe igihugu ngayo ayeza FPR ngayo ayishe igihugu ngayo akirimbuje kiranarimbuka ko abo abantu mutima shenge wa mama shenge imfura zitinya upfura mama we ubwo ngo intore umutima we intore zabutorewe ngo ubundi zisanzwe ari nziza cyane none hari umusazi uzi kuri mutima nta mutima makuye ntawe mufite nawe ntawo kuko mwashimira Imana ko mubwijwe ukuri mukarambarara mukihana ibyo byaha byanyu nta kindi maze niyo kumva irakenera ko yo mwakira Yesu mwarangiza mukabatizwa mwarangiza mukigishwa kwitondera niko Yesu yabwiye intumwa zarabwiza ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubwizwa amahanga kandi ngo wize akabatizwa azakizwa murizera Yesu Kristo mumwaturiwe umwami n'umucunguzi hanyuma mujye mu amazi menshi arengera kugera ku mutwe ntabwo mvuze kugahanga kandi uramenye wowe ndakwiyamye ibyo mwayobeje ni byinshi cyane abo mwayobeje ni benshi cyane ibyo mwaswase ni byinshi cyane ibyo mwayobyemo ni byinshi cyane mbabarira mwaragerageje mubona zero mbabarira ni mureke Yesu nabazi mushobora kuva mu nzira muve mu nzira Yesu araje ku ngoma muve mu nzira mwa madini mwigireyo mwigire mwaragerageje burananirana mwaragerageje nkuko mwaragaragaye na politiki yanyu mwaragaragaye n'ihengama ryanyu mwaragaragaye n'ubugome bwanyu mwaragaragaye n'uburyarya bwanyu mwaragaragaye n'ubusambo bwanyu mwaragaragaye muve mu nzira mwigireyo kandi mwigireyo umunsi kwica mwese muzicwa nande kwica igikajisho ni ukwica ubona ngo zakwica zagufunga wese ugafungwa nande ukwicwa nande wese ukaburinde uburinde ufite nakubita isesemi ntabwo bishaka gufungura abo bantu ntabwo bishaka gufunga izo mfungwa zirimo kubavuma zibatera umwaku nk'uriya kane kureba ngo bamufunga umva mbese ubwo bugabo ukagira ngo baravuze kandi buriya ubiya kandi nakomeza kuvuga hari nakizwa ukagira ngo avuze atyo funga ni iki kwica ni iki wica se wica awaremye funga se ufunga awaremye ufunga abakoze ibyaha se cyangwa ufunga aba inzirakarengane badafite nabo bibibiri hanyuma bikaba uri muntu bivuga abitwa ko bakavugira abantu nabo bagakoma amashyi bakababwira ngo inzira zijya ku Mana ngo ni nyinshi bakemera dore ko babaye inzira ni imwe Yesu Kristo umwana w'Imana niwe nzira niwe kuri niwe bugingo niwe watanze ubugingo bwe arabusuka ku bwawe nanjye none ntabwo ushaka kumuvuga mu bantu yaravuze ngo uza mwihakana imbere y'abantu kuri stade akamwihakana agacicika akavuze ngo ntabwo nagabaho nawe ngo nzamwihakana nawe ngo azagira isoni zo kumwemeza imbere ya data wa twese nawe ngo azagira isoni urabure uko bigenda abana bose bahimutse abasazi ngo nta kinyabupfura se nakikugira kugira ngo wumare iki untera ubwoba waje se kubugira unyumviriza iki wandeka kuki unyumviriza isoni umudashaka n'abantu baza gukizwa benshi muze mukizwa kandi mufate n'ingamba zo kubatizwa ndahari kugira ngo inama zo kubatizwa nzazijya kugira ngo batizwe ziri hamwe nashaka w'imana ngira nshaka kwicyanwa na Yesu neza tukabana neza kuko nzi ko niwumpatse niwe nkesha kubaho niwe nkesha ubuzima yes Mana wumve amagambo yose ibyo ushaka ko bivugwa bivugwe ibyo udashaka bihame kabizi kuko amaraso nawe ntabwo ushaka ko aya maraso ameneka ariko umva impamvu amaraso aba agiye kumeneka ni iyihe umva yisobanukirwe neza wewe wize teolojiya ukabonamo zero umva iyo abantu umuntu yihaniye imana ihabwa icyubahiro igashyirwa hejuru satani akagiye akabagiye hasi akababonye zero iyo umwana w'umuntu agagaye akavuga ko n'ababizi nyine ubwibone n'ubwashitari abashyize hejuru umwanzi w'imana hanyuma imana ikajya ha aya ariko ikwemerere kujya hasi ariyo mugenga wa byose ariyo muremyi wa byose aho rero iyo bigenze gutyo satani arareka akariga akavuga ati sinimana kunyaba se wananiranye urabaha umugisha se ijambo ryawe se ko rivuga ntabwo ujya wivuguruza imana iti nibyo ijambo ryanjye ni ukuri koko bagagaye sawa igakuraho icyo twita kurindwa kurinda kw'imana kukava ku bantu iyo igukuyeho kidogo amasasa ahita avuga nsubiramo ntabwo wumvise navuze vuba sana ntabwo wumvise inyarwanda iyo abantu banze kwihana imana ikuyeho kurinda kwayo indege zikarasa reka nsubiremo ntabwo wari wumva neza hasi iyo abanyarwanda banze kumvira imana imana ikababwira iti mwakoze ibyaha nimwihane bakavuga bati nta byaha tugira turagororotse turerage ikabwira abahutu bakanga bati natwe abatutsi baratwishe yabwira abatutsi iti woya abati woya abahutu badukoreye jenoside noneho ubwo ngubwo imana niyo isigaranye rero ikibazo iravuga iti sawa noneho ubwo noneho mubaye gutyo wari badamu na eva reka ngureho kurindwa ntimukirinzwe nibwo gusuka amazi mu kintu kiva nuko indege zikabarasaho mana jya mu mitima y'aba bantu umwuka wera agenda mu mitima y'aba bantu barimo kumva ibi bintu uyu ni umunsi wa gatatu uwo twari twarashyizeho kugira ngo tujye imbere yawe tuboroge dutabarize abanyururu impunzi n'abatishoboye ndaba n'abajura n'abicanyi batari bamenya yesu ko yapfiriye ku musaraba akazuka none aya magambo arimo aravugirwa mu matwi yawe ukaba uragendagenda kandi ubatsinde kuko ngo niwowe utsinda bisi ubemeze iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka tanywa amazi nze dusenge urakoze mwuka wera icyubahiro ni cyawe data wa twese mwuka wera ukomeze ugendagenda amen turakomeza mu kanya
ubwawe ntakutagize ngo wibagize intimba zawe ariko kubw'ibibi wumva n'ibyo ubona ugasonekara twihererane ibyo byose ibwire Yesu agutabare
ubwawe ntakutagize Cara, you we had a need your
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka dukomeze tujye mu mwanya wo gusenga. Ni utako igihugu naho cyangwa kirimo Noa, Daniel na Yobu Uwiteka yirahiye ngo ntacyabuza ibi byago kugera ku gihugu. Mu Rwanda niba hari Daniel, Noa na Yobu, ntakintu gishobora gutuma ibyago byagenwe bitakigeraho. Ntakintu na kimwe kigeze gikorwa ngo ibyago bikorwe. Na kimwe. Amasengesho yose yagiye akorwa mu Rwanda nta bantu barushije Abanyarwanda gusenga muri iki kinyejana, nanjye ngo muri iki kinyejana kuva 94. U Rwanda rushobora kuba ruri mu ba mbere b'abantu Imana yaremye basenze cyane. Wamaze gusenga ko basenze cyane, none ibyo urimo kuvuga urivuguruje se bakaga, ntabwo nivuguruje. Mbe imisengere yabo rero uko imeze. Ngoma za kabiri karindwi 14 haravuga ngo abantu banjye bitirwa izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso yanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye ngo nibwo nzumva ndi mwijuru. Niko Imana ivuga ngo nibwo izumva. Abanyarwanda ikintu bagukoreye kandi koko bakaba bagifitiye amanota pe muri ibintu birindwi bakoze bitatu gusa. Abantu b'Imana ni benshi, bitirwa izina ryayo ni benshi, noneho bagasenga ariko usenga biyobya, usenga agarura biriya, usenga asengera mu bwoko benshi, usenga asengera aho yavuye, usenga asengera mana gusenga barabitwika, buri wese arasenga. Ibigeze bicisha bugufi, ibigeze bashaka mu maso y'Imana kuko ari gushaka kuhashaka uticishije bugufi, ntabwo rero ibyo byatuma bahindukira. Ibigeze bahindukira mu kudahindukira ntibashobora kureka ingeso zabo mbi. Ibyo bine ntabyo bakoze kugeza iri segonda ndimo kuvuga nawe urimo kunyumva iminota. Abanyarwanda ntibari bahindukira, ntibari bareka ingeso zabo mbi, ntabwo bari bazireka. Ntibashobora kwicisha bugufi, ntabwo bagonda keretse birekeje turi konyoye. Ntabwo abanyarwanda bashobora kunoga kereka banogotse ashyizeho umwuka, niho abatakibasha kugusubiza ku ntazi ubwenge. Ntabwo bigeze bicisha bugufi, ntibigeze bashaka mu maso y'Imana. Ushaka mu maso y'Imana no kuvuga iyo ushaka mu maso y'Imana iwe uba wumva wagiye kamere yawe iba yapfuye, kuko bigusaba gucya bugufi kugira ngo ushake muri ayo maso y'uwo nguwo. Kugushaka Imana ye baba we ni ukwicisha bugufi cyane, kandi umunyarwanda nyirizina arabizira kuko ngo arahari, niwe waremye Imana mu ishusho ye, we yazi gutegeka kuko arabizi gutegeka arusha Imana, niwe wayigishije, we munyarwanda arabizi, mututsi n'umuhutu arabizi, we akosora undi akakosora undi bagahora bahinduye byarangiye mwese. Ntabwo muzongera, ntabwo mwarasenze, muri abantu b'Imana, mwitirirwa n'izina ryayo. Yewe abitirirwa izina ryayo se b'Abanyarwanda, niba babaraga ubwinshi n'Abarundi, yewe ariko ntabwo aribyo bikiza kwitirirwa izina ryayo. Ntabwo utishishije bugufi ngo ushake mu maso ye ureke ingeso zawe mbi uhindukire, ntabwo byakunda. Tugiye gusenga mbwira abatwumva ko amasengesho tuzakomeza gahunda muzazimenyeshwa iminsi iri imbere, uko n'amasengesho azakomeza kugeza igihe ntazi nibihagarara ubwo tuzahagarara. Nuko tugiye gusengera abo turi kumwe, tugiye gusengera abanyururu n'impunzi. Ubu ntabwo jyewe meze na nezerega cyubundi nabonye umugore babaze mu mugongo, bambaga mu bikanu, bamubaga ahantu hose, nene yamaze kubona rero n'ubutwite bagize amaboko bavuga mana pana no uya ntabwo bishoboka.
Mvugo ikuhuteka yavuze ngo niyo mpamvu
wamushyiraho ikimenyetso ngo atazagira ngo umwice. Wayumvise Imana yacu? Wayumvise Imana yacu? Iyo umuntu atagira kirengera ahita yenterivena. Iyo mpamvu igomba kwenterivena ku mfungwa. Imfungwa ndazirira mpaka. Imfungwa abafunze. Yumve neza. Abajenosideri, abazuru akome, abafunze bose. Biswe imfungwa, bafungiye mu mazu, barinzwe inyuma n'abasirivi, bambaye imyenda ya kaki. Barafunze imfungwa zose no kuzirira impunzi zitagira kirengera ashikadaho ni politiki barimo barazirasaho kugira ngo babone inyungu zabo ntabwo bashobora kubarekera amahoro yabo ngo inyungu zabo nazo bazibone reka izo nazo ndazizana kandi abarimo kunyumva tubyumvikaneho n'izindi zirakarengane zose zose imbere y'Imana muri aka kanya twashyira imbere y'Imana nabo ngabo bakijijwe bakaba batari bagendaga nk'abasonga rere batazi ko kubatizwa bibaho birahari kubatizwa ushaka ko mbatizwa ntabwo mushaka gutangira imirimo mutabatijwe no ntihazagire ukubeshya imirimo Yesu amaze imyaka 30 biri ni kutubwira wajya kuri Yorodani asanga Yohana yakamenyeje arimo kubatiza abantu bihana nayo ngo araza ngo abatizwe abatizwa na mubyara wa nyina bari mubyara wa nyina bazaba ngo ngo bafite imwe hari sindizi bwo Yohana niwe mukuru amurusha amezi 6 Yohana abanza no kwanga kubatiza kubera nyine ikinyabupfura no gutinya Yesu yambwiye ati mbere ubikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose umwana w'Imana ajya mu mazi amazi aramurengera ntabwo bayamushyize mu gahanga ntukajye ushakuza kuvuga n'isaka ryose ntukajye ushakuza umwana w'Imana ajyamo avuyemo ijuru riramuhamiriza wumvise ko wa muyobozi we Imana irimo gutegura ko Imana ishaka kuguhamiriza ngo ijwi rituke mu ijuru rivuge ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira kugira ngo ijuru rizavuge ngo nguyu uwo nateguye kugira ngo azakore diferanse wanyumvise aro ibyo birakureba ugomba kubatizwa ubonaho baransa ugomba kubatizwa mbere na mbere nawe ugomba gukizwa ugomba gukizwa kandi nawe bazasizwa cya gishe abantu uko ari benshi ra muhunge muhunge umushiya w'imana muhunge umushiya w'imana wabuditse ugiye guca u Rwanda muhunge umushiya w'imana wabuditse ku Burundi muhunge umushiya w'imana wabuditse mu biyaga bigari muhunge muhunge murahunga Yesu bwo kubabwira ngo muhunge ngo umujinya w'Imana mana dore abahunze umujinya wa dore abahunze bahungiye muri Yesu niyo bwihisho twahawe Uwiteka Mana dore barahunze bahungiye mu mwana wawe Yesu niwe bwihisho niwe buhungiro niwe mahoro mupfukame bashaka gukizwa mupfukame muzamuye n'amaboko yanyu mwereke Imana ko muciye bugufi ko muri abantu yaremye bose ko idahari itabagize icyo muri cyo ntabwo mushaka kuba cyo ivuze rimwe mwashiraho muzamura amaboko musubire muri aya magambo ngo mwami Yesu numvise ijambo ryawe none ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi ndihanye aka kanya ndetse ibyaha byanjye ndabyanze ibyo nibuka nibyo ntibuka nakiriye Yesu mu bugingo bwanjye ngambere umwami n'umucunguzi amaraso yanyeze izaha zose yandukura mu gitabo cy'urupfu gitabo cy'abarimbuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo bayi umwana w'Imana besheje no kwizera Yesu urakoze data mwuka wera ndakwakiriye ngo uzunyobore umfashe n'imbaraga ndinde nkomeze muri uru rugendo mu izina rya Yesu Kristo amen reka senge abamaze gukizwa dukurikizaho aba kabiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti umwami wanjye ndashinganisha aba bamaze kukwakira mwami mu biganza byawe ndabashinganishije Mana kugira ngo badatwarwa n'imiyaga y'amadini ari hanze aha mu minsi imperuka arimo kuyobya n'intore niba bishoboka mwami Yesu ngabo iminyago ngiminyago ije mwijuru ni mundu kuzimu ni kirio kandi uko niko bigomba ibyo nibyo nifuza mu izina rya Yesu subira n'icyubahiro cyose ndaba kugomororeye Kristo abo ngabo bitwa abana bato mu bwami ariko mukabura ni ukuza jyewe ndavuze ndabwirije mwuka wera araje kugira ngo arere mu izina rya Yesu amen reka dufatanye gushyira imbere y'abanyururo bo mu Rwanda buri wese ufite abantu bafunze nange ndimo buri wese ufite abantu bafunze bafungiye muri aya magereza gereza nkuru ya Kigali ya Kimironko ya Sindi ya Kibungo iya Nyagatare iya Byumba Miyove iya Kibuye iya Gisenyi Ruhengeri iya Cyangugu iya Ruhengeri iya Gitarama iya Butare Karuhanda ziri bahariyo nibagiwe abo bose bafite abantu yo ndabinginze gupfukama tukazamura amaboko tukabwira Imana ngo mana abantu bacu ngabariye ariko kandi ntagari abo ngabo gusa imfungwa zose turazigira zacu tutajokoye turazigira zacu ari za abajenoside ari zo ababadurakoze ibyaha by'abasinyokomuntu barafunze ni imfungwa hari impamvu Imana isako dusengera abanyururu impamvu irahari niba ngombwa nzayikubwira hari impamvu Mana ndakwereka bariya abanyururu ndakwereka bariya abagore ndakwereka bariya abagore bafunze batwite ndakwereka bariya abagore babyariyemo ndakwereka bariya bazanye utwara tw'uduhinja ndakwereka bariya bazanye n'ishuke ndabakweretse ndabazanye imbere y'intebe yawe y'imbabazi ahaho ntabwo bazi n'ubwenge bariya bategetsi niba bari bazi icyabarengera icyapfa nibura kubagabanyiriza icyapfa nibura kugabanya ibi byorezo iba ari hejuru ahaho barekura bariya bagore aho barekura bariya abagore bagasanga abana babo aho barekura bariya abagore bakajya kurera impinja zabo mu mago aho barekura ana ndakwereka abagabo ndakwereka aba bafunganywe ari umugabo n'umugore bafunganywe ari umugabo n'umugore n'abana bafunganywe kuko nabo barahari ari umugore n'abana bafunganywe ari umugabo n'abana bafunganywe ari ye ndabakweretse n'amahano n'ibyorezo ufunga umwana na nyina na se na sekuru na nyirakuru na se wabo nzanye abanyururu nibo maze igihe nibo bashyize ku mutima abo ndakwereka abanjye abankomokaho abavandimwe abo mu muryango ndabazanye mana ndakwereka imibabaro yabo ndakwereka amarira barira ndakwereka abarengana abo bajyanye gusa kubera icyaha rusange cyabagonze imoto ikabafata n'abakozi b'izaha kuko nyakubikora ndabakuzaniye bose niko nsengeye niko nzanye n'aba banyururu bose niko nzanye mu magereza yose uko nayarondoye ayo nibagiwe nayo nagiyemo niko nzanye ngaya ya gisirikare aya ya gisirikare ehinomu yo ehinomu mama abazanye birirwa batakamba abo bajyanye kugira ngo bakumenye wemera ko bajyayo kugira ngo bakumenye ariko dora mana iki ni igihe kandi inzira zawe zirenze igihumbi ntabwo nzaho wanyuza niba hepfo niba harogo niba hirya niba ari hino simbizi icyo nzi ni uko wambwiye ngo ririra abanyururu ari impamvu ndabaririye mana ndababoroge maze igihe mbaborogera sinzanatuza ntabwo nzahwema mba n'impunzi zirirwa ziruka zirazira abanyapolitike b'abanyamurengwe bambara neza bakirirwa babirukansa bakababaga mana bakababaga 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 bakabarya barengere ni wowe wabaremye baruga bawe ndakwinginze data ndasengera abo batari bakizwa batazi ibyo bava niwe bijya abo ngabo bakicana batazi niba Yesu yaraje gupfira bari mu isi abo ngabo bakiri mu byaha ariko batari mwumva ubutumwa bwiza abo badapinga batabizi gusa ntabwo mvuga ababizi bapinga oya ndavuga batabizi batari babyumva nibo ntabariza muri aka kanya mwana mwuka basange mwuka wera basange sanga abaje basanga indaya sanga abicanyi batazi batari bumva ijambo ry'umusaraba mu matwi yawe yes ndingingira cyane gahunda ziradiyo kwa kwemera ko mvuga gahunda ziradiyo n'abagize bose uko niko bimeze kwa kuba yemeye babyemeye rwose ndabingingiye ma ndabingingiye ngo bidatunganye bitunganye mu izina rya Yesu ibikoramye bigororoke mu izina rya Yesu ibintu bibi birimo bivugwa ko yemeye ko mvuga abakiriye Yesu muri bo babakizwe mu mazi menshi apana ibintu byo kugahanga nagarabayoboke ba Konstantin na abayoboke ba Yesu Kristo wabambwe agapfa kazuka yes ndabingingira bose uhereye ku Yesu kugeza ku hasi ndabingingira cyane mana uba niba n'imbabazi ubiteho cyane bagucire bugufi cyane kugubagaraho igihe cyo kubagara cyarangiye twese tugomba gucira bugufi imana yacu tugomba ngo niyo yonyine ikuriye icyubahiro niyo yonyine ikwiye guhimbazwa tukayiramenya tugomba ngo ni Yesu mushobora byose nirikwiye cyo ni cyane mana ndashinganisha abayobozi buri wese ufite icyo akora kuri abitahuka buri wese nuyifuriza neza nawe nahabwa umugisha yes kuko yemeye ko mvuga iyo yanga ushaka kubyanga ushaka kubyanga none yarabyemeye niyo mpamvu nanjye nshinganisha n'aba bose n'abayifuriza neza bose n'abashaka ko ibintu bimera neza bose abo bose bifuriza abandi neza nanjye mana ndabifuriza neza kandi ndabingingiye ngo imbabazi zawe zibabeho zibafunike n'ubuntu bwawe maze umwanzi najya arungarunga ajya bashaka abaguri bari mu maraso ya Yesu Kristo gusa umwanzi nabashakisha ahubwo yibone urakoze ndagushimiye ndaguhimbaje urakoze mana nzanye n'inshuti zanjye banishuzwa imbere yawe abandirira amanywa n'ijoro abansabira kubaho bansabira kurindwa abanye abakunyere abanza imbere yawe buri gihe batakamba abo ubiteho n'izabo zose n'ababo bose benshi ntabwo mbazi haleluya yes ari muryango wanjye wose mana ndawukurindisha nko kusanzwe uwurinda uwurinde urinde kuko nawe murinzi niwe urinda kuko ujyamujyawe navuga ngo aho utarinda abazamu n'ama esikoti barindira ubusa aho utari abasirikare babiraho ubusa 0.0 icyo nicyo ijana ku ijana aho utari polisi ishatse yajya kuryama aho utari nta burinzi ntawe ushaka kunkangaho ndarabibonye aho utari aho imana itari abazamu nabo ubusa abasikoti nayo ubusa abapolisi 0 point abasirikare 0 point intwaro 0 point urakoze mana agusubiza icyubahiro cyose niwe ugikwiye natwe ukomeze uduha amahoro n'umugisha kandi mwuka we ukomeze gahunda y'amasengesho ihaneho nk'uko bishaka kugeza igihe ntazi yes Lord urakoze data urakoze kubw'uyu mwanya urakoze kubw'uburinzi haleluya urakoze ndasengera gahunda igiye gukurikira mu izina rya Yesu Kristo yes ndayisengeye ndayingingiye ngo ibiri buvugwe bigirire abantu umumaro bigire icyo bitumarira kuko buri wese agira akazi ke
mana na senga ugiye kuvuga kugira ngo ahagarare mu butayi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndamusenge amavutaye menshi ayahagararemo neza ntajya iburyo niwo muso ahubwo ajya imbere areba imbere kandi ibyo avuga abivuge abyize azi ko ari ibyo kandi urinzi bw'Imana we kuri we mu izina rya Yesu nawe hose ndabasengeye ndabasengeye Imana nongeye gusengera uvugira kuri radiyo uyoboye ibiganiro mana ndamwingingira cyane kugira ngo ukomeze guha ubwenge ukomeze kongera amavuta icyo ashika ndi gukora abikore mu izina rya Yesu Kristo ni impano buri wese agaye mu mpano ye nta muntu ugomba kujya mu mpano y'uwundi ndakwiyamye sishaka kuza mu byanjye nanjye ntabwo uzambura mu byawe mana ndasenga kugira ngo buri wese ajye mu bye urakoze ko wumva gusenga kandi nsenze bivuye mu ndiba ya mutima wanjye kandi mana nukuri uko nguko niko numva yabawe n'umwuka ngo gahunda zose zikurikiraho ziyoborwe nawe kandi bivugwa ibyo kugira abantu akamaro mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa kazi
Raditahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika abari bakuye ku murongo wa internet mushobora guhindura link z'ibiganiro byanyu mukajya ku kiganiro tukorana na Kayumba Nyamwasa naho mukanya rero mu masegonda 30 muze mwifatanya na Raditahuka.